Chote mwumbara dijugu di Amerika mba haikaza mchigano chobu zima. Uyumusi umushitse na watumiri ya ndajirango abanza bibigiri.
Nitukwa Ingabire Julian Kaibanda. Hawa nkorera umushinga Sustainable Health Enterprises mu magambo magufishi ukorera mu Rwanda.
Mukorera mu Rwanda hagana he?
Dukorera mu Rwanda muri Kayonza no muri Ngoma mu Burasirazuba.
Uwo muryango shi ukora ibiki?
Kugeza ubu ngubu ibikorwa byacu bigamije guteza imbere umwana w'umukobwa mu ishuri twibanda ku kibazo bahura nacyo kijyanye no kutagira cotex igihe bari mu mihango. Tukaba turimo kugerageza gukora cotex mu bikorwa biboneka mu Rwanda kugira ngo dushyire cotex ku isoko ihendutse babone uko bayibona ku mafaranga make.
Ye ni igikorwa cyiza cyo gufasha abana b'abanyarwanda kazi kubasha kubona ibyo gukoresha mu gihe bari mu mihango ya gikobwa bajyamo buri kwezi. Ibyo mukora muri uwo muryango shi mubigurisha ku mafaranga angahe kugira ngo babashe kubibona?
Kugeza ubu ipaki irimo cotex 10 igura amafaranga 300. Aho ubusanzwe iziri ku isoko zigura 700.
Mufasha abakobwa mangana iki subu?
Kugeza ubu ngubu gahunda yacu irafasha abakobwa 300 mu mashuri 10 ari muri Kayonza.
Munateganya sa no kugera mu bindi bice by'u Rwanda?
Gahunda ni kugera mu bice byose by'u Rwanda ndetse no mu bihugu hanze y'u Rwanda.
Ye muherutse rero no kubona igihembo kuri iki gikorwa cyanyu mubona amadolari 100,000 muzayakoresha gute? Ninde wayabahaye muzayakoresha gute?
100,000 by'amadolari twabonye icyumweru gishize ni amafaranga agamije guteza imbere ibikorwa bya kijyambere mu bihugu bitandukanye. Akaba yaratanzwe na Grinnell College iri muri Iowa, yarahawe umushinga shi. Mu bikorwa rero dukora nk'uko nabibanze kubivuga, turashaka kwagura ibikorwa byacu bikagera mu gihugu cyose ariko bikarenga n'igihugu cy'u Rwanda. Ayo mafaranga rero akaba azadufasha kwagura ibyo bikorwa byacu turimo gukora.
Madamu Kaibanda, mwatubwira ko muri ibyo mukora mu mushinga shi mukoresha ibintu biba mu Rwanda, ni ibiki mukoramo ibyo bikoresho by'abakobwa byo kwibinda?
Turakoresha imitumba, ubudodo buvuye mu mitumba. No kuvuga ngo umutumba iyo basaruye igitoki twe dufata umutumba, hari mashini ivanamo ubudodo muri iyo mitumba, noneho ubwo budodo hakaba izindi mashini zibusya kugeza aho ubwo budodo bumeze nk'ipamba. Noneho iyo pamba rero tukayigira nka cotex, mbese ikavamo imeze nk'izindi cotex zose.
Umuntu arebye nk'ibi byerekeranye n'imitumba, ubundi imitumba ikoreshwa mu bikorwa bitandukanye harimo nko kwibohesha n'ibindi. Iyo cotex ivuye mu mutumba ntabwo ishobora gukomeretsa nk'umuntu?
Icyo ni ikibazo cyiza kuko ndibaza ko hari benshi bakibaza, hari na benshi bakibajije batarabona n'iyo cotex. Ariko iyo ivuyemo nk'uko nabivuze, materiel ivamo cyangwa produit ivuyemo nyuma iba yoroshye imeze nk'izindi cotex, ndetse nibyo tuzi ko nabivuga mu Kinyarwanda ariko ku packaging,
kuyishyira mu ipaki,
kuyishyira mu ipaki. Dukoresha ibikoresho n'ubundi bisanzwe ku isoko. Ni ukuvuga rero ngo imeze nk'izindi, nubwo nyine umuntu yatekereje umutumba agatekereza uko ibindi bikorwa isanzwe ikora, utekereza ko ibikomeye ariko nta kibaye, ndetse twayishyize no ku isoko mu bantu bayikoresheje bagiye baduha uko bayitekereza n'uko imeze ndetse n'uko bakwifuje kumera. Ni twibaze kuri ibyo rero twagiye duhindura ibintu byinshi ku buryo imeze neza nta kibazo.
Isanzwe bikoreshwa kuri ubu ngubu, hari igihe ugenda usanga birutanwa mu bunini cyangwa se mu burebure, izanyu zikoze ku buryo bungana cyangwa nazo muzirateganya kujya muzitandukanye?
Kugeza ubu ngubu zose zirangana, kubera ko aje tureba cyangwa imyaka y'abana b'abakobwa turimo kureba ubu ngubu ni hagati y'imyaka 9 na 16. Ni ukuvuga ngo kenshi abo bana baba bangana bari mu kigero kimwe. Kugeza kuri iki gihe rero turacyakora izingana, ariko kubera ko ari cotex dushaka kujya ku isoko igahabwa abantu benshi bakayigeraho bakamenya kwikoresha, tuzagenda duhindura ukuntu ingana bitewe n'uko abantu nyine bagenda batandukana mu kungana.
Nimuteganya kuyishyira ku isoko, murateganya ko n'abagore n'abandi bo hanze atari abanyeshuri gusa bose bazayikoresha?
Oui, n'abandi bose tuzayishyira ku isoko bayikoresha.
Ubwo se hari igiciro cy'abantu basanzwe kizatandukana n'icy'abanyeshuri?
Kubera ko umushinga twawutangiye dushaka kugira ngo dufashe cyane cyane abana bo mu mashuri, kugira ngo bakomeze kwiga ntibave mu mashuri cyangwa ntibatakaze iminsi imwe mu mashuri kubera kutabugira cotex, twagerageje kwishyira ku giciro cy'amake. Ariko nidushya gushyira ku isoko tuzi ko n'ubundi hari abasanzwe bazikoresha, basanzwe bazigura ku giciro cyo hejuru. Ni ukugira ngo organization cyangwa ikigo gishobore gukora amafaranga, tuzagenda dushyiraho ibiciro bitandukanye bitewe n'isoko iryo ari ryo. niba ari soko ry'amashuri niba ari soko ryo mu miji hagati niba ari soko ry'abantu batishoboye cyane tuzagenda dushyiraho ibiciro bitandukanye kugira ngo abatishoboye bazibone ariko nanone ushoboye kuyigura ayigure ku giciro n'ubundi gisanzwe
ubundi igitekerezo cyaje gite byatewe n'iki
igitekerezo cyatangiye mu 2009 umudamu watangije uyu mushinga akora ahantu muri projet nanone yo guteza abadamu imbere noneho hakomeza havuka ikibazo cy'uko abadamu bataza ku kazi kubera nyine icyo kibazo baza gusanga koko ari uko hari iminsi imwe buri kwezi umudamu ataza ku kazi ni kenshi abantu baba batabizi koko iki kibazo kigira impact ku bantu noneho rero tuza gutangira kureba iki kibazo ni gute twagikemura hagomba kuba hari umuti uri ahantu ugomba kuba washoboza abantu kugira ngo bagere kotex kuko inyinshi ziva hanze ziza mu bihugu
zikaza zihenze
ni muri ubwo buryo rero twatangiye gukora ubushakashatsi tubaza hirya no hino tureba ibikoresho byakoreshwa by'umwimerere umuntu yakoresha kugira ngo tube twashyiraho produit ifasha abantu ariko nanone kubera ko ari ikibazo n'ubundi kitavugwa muri society zacu kenshi tangira tunabivuge tunigishe abanyeshuri ikintu bikorwa noneho hejuru kureba abadamu batajya ku kazi dusanga noneho mu mashuri ariho bihera kuko umwana w'umukobwa atangiye kwiga akazajya mu mihango agatangira gutakaza iyo minsi yose y'ishuri ni kuvuga ngo nyuma yaho kenshi bavana mu mashuri bakareka kwiga ugasanga rero niho ananiwe no kugera ku rwego rwo hejuru kuko ibibazo byatangiriye hasi niyo mpamvu twaje gutangira noneho mu mashuri
noneho mu gusoza ni kimwabwira nk'abatwumva baba abagore cyangwa abagabo cyangwa se n'abakobwa muri rusange
icyambere navuga ari na kimwe mu bintu dukora cyane no gukangurira abantu kugira ngo bamenye ko imihango atari ikizira imihango atari ikintu kigomba guhishwa na cyane cyane bamenye ko ari ikintu kigira ingaruka ku buzima bw'abana n'abakobwa n'igihe barimo gukura akaba ari ibintu rero tukangurira yaba ababyeyi cyangwa abarezi n'abandi bantu bose bireba kugira ngo bajye bigisha abana b'abakobwa uburyo bagomba kwifata muri icyo gihe cy'imihango na cyane cyane n'isuku ijyanye nacyo ariko bamenye n'uko hari n'ibikoresho byabugenewe bikoreshwa muri iki gihe kuko kenshi usanga benshi bakoresha ibitambaro cyangwa ibindi bintu bitabugenewe ugasanga bibagezeho ingaruka ikindi navuga ni ukugira ngo ababyeyi hari ababyeyi pe kenshi bashoboye kugurira abana babo kotex ariko ntibazi ko ari ngombwa ko umwana w'umukobwa agira kotex ndetse no mu mashuri hari ababishoboye byaba byiza rero ko ababishoboye bakomeza kuzugurira abana abatishoboye nabo hari inkunga nyinshi ziba zitera abantu muri iki gihe cy'imihango bakabagurira kotex ariko nibura bagire igihe cyo kujya basobanurira abana b'abakobwa ko ari ikibazo gisanzwe abagabo bamenye ko bashobora kugurira abakobwa babo cyangwa abana babo kotex ndetse n'abadamu abahungu kenshi usanga ari bo baseka abana b'abakobwa igihe bajya mu mihango nko mu mashuri nabo bakabyigishwa bakabimenya no kuvuga rero ngo hagombye kubaho gukangurira abantu kenshi ku gihe cy'imihango ariko bakanabyigishwa yaba mu mago yabo yaba no mu mashuri
Madame Juliane Ingabire Kayibanda ndagushimiye cyane
nakoze cyane